Shaka ondoa, usijipe tabu, wala ukugasi gasi gasi, watatutia doa, usiwape shavu, wako sinaga kwere, sinambambamba, kuku kwa mchele, sinaga ujanja, swasikize mangeteri, wanafiki wa shamba. Kutwa perere perere maneno kwenye kanga. Ona kama ukiniacha mweza konta kufa. Yani takufa watanizika. Na ukipendezwa nige kwenye chupa. Nani ya chupa imeridhika. Nosha pendwa mama.
Venga,
hey,
ringa,
my baby.
Venga,
I went on my bed.
Venga, venga, venga.